matata beno masi lelo. Siki we Uganda kaya lelo. Matata beno masi lelo. Oh, shine. Kako money lo. Some factor we tell them say. Tupa mikono, tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Weka mikono, weka mikono, weka mikono juu. Weka mikono juu. Weka mikono juu. Tupa mikono, tupa mikono, tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Tuli bana wa Uganda, tuzina tuti wetu changa. Tuzina mazina maganda, manyakole majiga manyarwanda. Mujye tulabe ku mutanda, aisa basajja kabaka, empologoma ya Buganda. Simye tusimye bafe, tuzina tuti wetu changa. Batamanyi kuzina bayomba, batukubale mitima jivimba. Tule mu kintu mule munda, abana bamutebye muwenda. Chuchulukoma nanta wetu, alikusanga munne mukota kalimbuliro Buganda. Chuchulukoma nanta wetu, alikusanga munne mukota kalimbuliro Buganda. Yeah. Mikono tupa mikono tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Weka mikono weka mikono weka mikono juu. Weka mikono juu. Weka mikono juu. Tupa mikono tupa mikono tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Jina langu ni Matata, sina mama wala papa. Shikamati marahaba, you are welcome to Africa. Opportunity zimefika hapa barani Afrika. Tunacheza pamoja tunaruka, simama imara kama simba. Panda kwenye meza cheza, sukulinga la tarumba. Pani muziki siyo ndumba. Chuchulu komananta wetu, alikusonga mone mkwata kalimbuliro Buganga. Chuchulu komananta wetu, alikusonga mone mkwata kalimbuliro Buganga. Yeba! Tupa mikono, tupa mikono, tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Weka mikono, weka mikono, weka mikono juu. Weka mikono juu. Weka mikono juu. Tupa mikono, tupa mikono, tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Beautiful Africa, music made in Africa. Oh mama Africa, I love you Africa. I'll marry you Africa. By the sea, by the sunny and the land we gave. Oh mama Africa, I love you Africa. I'll marry you Africa. When me go down, girl, you go down, I go chiku wo chite. When me go high, girl, you go high, go chiku wo chite. Congo, Abuja Nyamena, Toma Nairobi, Congo brother, Music Africa. Tupa mikono, tupa mikono, tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Tupa mikono juu. Weka mikono, weka mikono, weka mikono juu.